Blog Talk Radio.
Kwijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa 8 z'amanywa n'iminota n'umunota umwe isaha za Washington DC, tukagira saa 2 z'ijoro n'umunota umwe isaha za Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukagira saa 3 z'ijoro n'umunota umwe i Kigali muri capitale y'iwacu Rwanda. Uno munsi turi kuwa gatandatu tariki ya 17 Gashyantare umwaka w'2018. Tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twabateguriye, twahaye ino nyito agatsiko k'abatutsi bategeka FPR DMI kabona gate abahutu. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wakibateguriye nkaba mbashuhuje, mukaba muri kumwe kandi na Dr. Theogene Rudasingwa akaba perezida w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba rero nawe ngiye kumufungura mikro ngo abasuhuze. Reka ndebe ko ifunguye mikro, ndebe gato ko mikro ifunguye. Irafunguye muvandimwe Theogene, mikro irafunguye. Niba uriho unyumva, nagira ngo ufate ijambo usuhuze abaje kutwumva, none tubone gutangira ikiganiro.
Mbanze ngusuhuze nawe Joseph, uranyumva?
Ndakumva neza rwose, ndakumva neza cyane. Uraho
mukomere iwanyu aho ngaho, ubwo umpaye akanya ko gusuhuza inshuti n'abakunzi ba radio Ishakwe, ubwo ndabashuhuje kandi mbifuriza ikiganiro cyiza.
Ndagushimye cyane. Nkuko nabivuze mu kanya, ikiganiro gifite ino nyito, nisanganyamatsiko rwose. Abantu benshi bafite amatsiko bagiye banabinyandikira bati turagitegereje. Agatsiko k'abatutsi bategeka FPR DMI kabona gate abahutu, ugire kubiduhishurira kuko ako gatsiko urakazi neza.
Nakabayemo.
Wakabayemo. Ubona ko kagome kwa ka kariho kwibaza bakati mbese ibintu none agiye kutuvuga ni ibiki. Uko rero ako gatsiko k'abatutsi bategeka FPR DMI babona abahutu mu gihe mwari mu ishyamba, na nyuma y'intsinzi y'igihumbi kimwe 1994 birumvikana, ndetse n'uno munsi ujye ubisesengura ugiye uvuga, ariko uyu munsi birumvikana ko uri burenzeho byinshi. Iki kiganiro nibutse ko kije cyunganira ikiganiro tumaze iminsi tubagezaho, ibiganiro tumaze rwose amezi tubagezeho bisesengura impamvu ubutegetsi bw'abahutu bwasenyutse butarengeje imyaka 32, mu gihe ubwa cyaminkutsi nyiginya bwarengeje igera kuri 400. Iki kiganiro nibutse wenda abagitangiriye hagati ko iyo mpamvu ubutegetsi bw'abahutu bwasenyutse butarengeje imyaka 32, wagiteruye tukaba tukigeze kure rwose ni ukungirije, ni ukuvuga Eugene Ndahayo. Yarabisobanuye abigimuzi rwose, avuga ibibazo by'ubuhake bwa gihutu ubukonde, avuga intege nke mu rwego rwa ideoloji ziboneka mu bahutu, avuga akavuyo kenshi cyane nyine binajyanye n'izo ntege nke ideologique. Arabivuga biratinda kuko ari umuhutu bimvikana bashatse ibindi bintu wenda bavuga abanenga ibyo dukora ariko umututsi nawe iwacu ntitugira abatutsi ntitugira abahutu mu byerekeye amoko turayemera birumvikana ntabwo tumeze nka za FPR n'abandi babeshya ariko rero mu kuvuga nta witangira ngo uvuge ngo umuhutu arabivugaho iki ni mvuga ibi ngibi cyangwa umututsi arabivugaho iki ni icyari gisigaye gusa ni uko hari imibonere dufite kuri FPR ku gatsiko k'abatutsi ba FPR n'irondabwoko ryako n'ubwikubire ni cyose hari ukuntu tukabona ariko hari n'ukuntu iyo kiherereye nyine kavuga ibyo rero kaba ari byo bigiye kutugezaho iyo mibonere tumaze iminsi tubona y'ingoma y'abahutu bivugwa n'abahutu ariko n'abatutsi babivuga n'umusonera tujye tubivuga nawe ujye ubivuga mu biganiro byawe ujye ubivuga ntabwo twebwe tugendera ku majyi turabyirinda ijambo rero ni iryawe ntabatindiye abafite amatsiko
murakoze cyane Yozefu ngira ngo tunatangire kuri ibyo ngibyo nyine wibuke ko natangiye mpoza ikibazo mu biganiro byo twagize hambere ubwo nasaga nk'aho nshotora nyine mwebwe ndavuga mwebwe abahutu Yozefu sinzi niba na ba Eugene na ba Nkiko na ba Musanga Mfura ngira ngo numve namwe ngo muzashyireho akanyu mwibaze impamvu ubutegetsi bw'abahutu bwamaze igihe gitoya cyane ujyanyije n'uko amateka y'u Rwanda angana uko areshya ubwami bw'abatutsi abanyiginya bwamaze imyaka irenze 400 ariko kuki ubutegetsi bushingiye kuri ideologi ya nyamwinshi ideologi ya gihutu yamaze icyo gihe gitoya wibuke ko ari igihe wapoje icyo kibazo kugira ngo tuzakomeze tukiganireho kandi ibiganiro byo mwagize nanjye rwose ndabikurikirana ni ibiganiro byiza cyane byigisha nkanjye nyine wabaye mu buhunzi cyane cyane utarabaye mu Rwanda u Rwanda nduhora ndukoza imitwe y'intoki nanjye hari amasomo menshi navanyemo mu biganiro mu maze iminsi mugira nagira ngo mbashimire mwese abakoze ibyo biganiro kandi uranabikurikirana wowe Yozefu urabona ko abantu babyitayeho kandi babikurikirana cyane uyu munsi rero nagira ngo ntabwo turi na mugira ikiganiro kirekire cyane kuko dufite igihe gitoya cy'isaha imwe gusa ndahamya ko ubwo hasigaye hasi y'isaha ariko nagira ngo ngende mvuga ibintu bimwe mu by'ukuri by'abantu batajya babona kuko ni ibintu by'ikambere cyane nko kwibaza ati iyo Kagame ari hamwe na kariya gatsiko ke tuvuge wende ndavuga ibyo nari nzi icyo gihe nkiri muri ako gatsiko nko kwibaza uti iyo Kagame uracyanyumva ariko
ndakumva neza cyane
yee nko kwibaza uti se iyo Kagame yabaga yicaranye na Rudasingwa ari kumwe na Kabarebe ari kumwe na Kayumba ari kumwe na Kaka ari kumwe na Karembera Joseph Karembera dogiteri nabandi kubera ko abantu bagiye basimburana muri ako kazu umuntu mbese urupemana uhoraho ni Kagame gusa ariko nk'ukuntu nyine amateka yacu buri umwe ku giti cye abigaragaza hari abantu nyine bagenda bava muri ako kazu kubera uko Kagame aba bababona niwe mbese muntu uri permanent muri ako kazu ariko hari abantu mbese ubona kuva ako kazu kubakwa umuntu nka Kabarebe ndavuga mbese nk'ibyo ngiye gusobanura bimwe ni ibintu byo nabayemo kandi nzi ntangira ubuhamya kuva mbese na mbere yo muri 1994 kuko nakoze ako kazi ko kuba umunyamabanga mukuru wa FPR nza no kuba umuntu uyobora ibiro bya perezida Kagame ndetse no kuba ambasaderi byonyine burya nabyo bigushyira ikambere cyane ikintu rero nagira ngo ntangireho mvuga ni uko ikintu kiranga kariya gatsiko cyane amatwara amenshi nk'ayo ubona abantu bariya basirikare, abantu b'abasirikare babaye mu gisirikare cya Uganda bagatangira mu bice bya za Luwero, imyifatire yabo, imitekerereze yabo, cyane cyane ku kintu cyitwa Abahutu, Abiru, mbese abantu batari Abatutsi cyangwa Abahima. Ubwo nagira ngo nibutse umuntu waba cyane cyane abantu bakiri batoya nk'aya mateka ntabwo waba yazi aya Uganda. Ese Abahima ni iki? Aba Luwero ni iki? Ibintu bya Museveni, kuko abasirikare b'Abatutsi bavuye muri Uganda bahoze mu gisirikare cya Museveni, Museveni w'Umuhima, batangiriye muri icyo gice cya Luwero hariya, aho twita mu Bugande. Icyo kintu mbese, iyo identite yo kwibona nk'abantu babahima, mbese ako gatsiko k'abantu batangiye ibyo bintu kwibonamo nk'abahima ndetse bikaziramo n'abo Batutsi, ni ikintu umuntu abona ko cyaturutse aho ngaho. Kugeza igihe na Museveni yafatiye ubutegetsi muri 1986, wabonaga mbese abantu bari muri ako kazu ka Museveni, cyane cyane abari bafite imyanya ikomeye mu gisirikare, bari Abahima n'abo Batutsi, mbese bo Banyarwanda. Nagira ngo abe ari cyo rero
Yego.
ntangiriraho, ko iyo identite yo kwiyumvamo mbese ko muri Abatutsi, muri Abahima, ni ikintu bavanye Luwero, bavanye nyine na muri ubwo butegetsi bwa Museveni, kubera ko n'icyo gihe basaga nk'aho bafite igisirikare mu kindi gisirikare. Wabonaga iyo mvugo mbese yo kuvuga abiru, abiru ni Abahutu, abatari Abahima bo muri Uganda, Abanyankore batari Abahima babita abiru, ubwo iwacu
Yego.
ni Abahutu. Iyo rero
Ni
niyo
Abahutu.
mvugo, niyo attitude, niyo bazanye muri iriya ntambara ya FPR Inkotanyi yo muri mirongo yatangiye muri 1990, ndetse no mu gisirikare ubwaho ndani. Ugasanga abantu nubwo bamwe mu by'ukuri wabonaga umuntu yanavuga ati nabo ni Abahutu, nubwo bavuye muri Luwero akaba ari na ba ofisiye bamwe muri abo ngabo, wabonaga mbese abantu hari ahantu bagera ukumva bavuga batari ko bariya, ntabwo ari n'abacu, ni Abahutu, nubwo twavanye za Luwero, nubwo twavanye muri Uganda, ariko ni Abahutu. Icyo kintu cyabagamo cyane mu gisirikare. Ariko ikintu nagira ngo noneho ntangirireho mvuge twa anekdote tubiri, kugira ngo nawe ushobore kuza kumbaza, dukomeze ikiganiro. Icya mbere ni uko ku gatsiko, nk'ukuntu ndavuga nk'igihe Kagame yabaga yicaranye natwe, harimo Kayumba, harimo Kabarebe, harimo Karemera, harimo Kaka, abantu nk'abo ngabo, cyangwa se Keke, Karenzi Karake, njya mvuga ngo ibintu biba bivugirwa muri abo ba muri ako kazu ari ibintu bisohotse, abantu bakamenya ukuntu babatekerezaho, ngira ngo nta wabanyweraho n'amazi, kubera ko icya mbere bibamo ikintu mbese cyo kuvuga, iriya za stereotype, ibyo twita stereotypes, mbese iriya
Yego,
mvugo
ni
yakomeje
ukuvuga.
kuvuga ngo mbese birimo agasuzuguro, iriya ni
Agasuzuguro ku bundi
imico,
bwoko. Yego.
niko babaye.
Ni
Abahutu
ko babaye ubwenge wenda butari
niko
bwinshi,
babaye.
umwanda.
Oya, ariko cyane cyane ikintu cyo bavugaga ni ikintu, ibintu bibiri cyangwa bitatu byo navuga, cyane cyane abo ba Kayumba na ba Kabarebe, na Kagame rimwe, nubwo batavuga byinshi ariko akavuga nk'ibintu nka bibiri, mbese abandi bakabyiriraho bo Banziza n'abandi. Ni ukuvuga ngo icya mbere Abahutu ni abanyabwoba, ariko bikanantangaza kubera ko kimwe mu bintu uzumva mu Nkotanyi icyo bavugaga, kubera ko twahanganye n'abasirikare ba Kinani, ntabwo bavugaga ko ari abanyabo, kuko twahanganye nabo barabizi ko ari abarwanyi, nubwo bageze aho gatsindwa. Ngira ngo abanyepolitiki n'abakoraga diplomasi nibo batsinzwe mbere, kuko iyo politiki yatsinzwe na ideoloji igatsindwa na diplomasi igatsindwa, abasirikare bo icyo ubu batezeho ni ukugira bati, ntabwo washobora kurwana iyo ntambara ngo uzayitsinde waratsinzwe no mu rwego rwa politiki. icyo kintu cyo kuvuga ngo ni abanyabwoba. Icya kabiri bakavuga ngo mbese ni abantu ushobora kugura kubera ngo inda nini, ngo abahutu ngo bagira inda nini. Ni ukuvuga ngo kugira inda nini sinzi ko baba bavuga ibyo kurya gusa, ariko ngira ngo ubwo baba bavuga yuko nk'ibintu byakomeje kuranga ku gatsiko n'ukuntu kigaruriye abo bantu b'abahutu bamwe bishakira amaramuko, abo baruca n'abariya bose bakomeza kugenda basimburana kuri turiya tuzi twa minisitiri w'intebe cyangwa se mu nteko ishinga amategeko no mu yindi myanya yose, abo yagiye ako gatsiko gavana mu buhunzi kakaza kakabaha iyo myanya, ikintu bashingiraho ni ukuvuga ngo ni icyo ngicyo cy'inda nini, ku buryo iyo nda nini cyangwa se iyo mbehe yatuma umuhutu agambanira mwene wabo akamusiga mu nama akamusiga ku rugamba, kubera ko akurikirana izo nyunguzi. Uretse ko ibyo ngibyo wenda tuzabisubiramo tuganira muri rusange, ibyo ntabwo wabibara mu bahutu gusa no mu batutsi wabisangamo. Ushobora kumva mbese muri background ni aho ndi urumva.
Ndabyumva neza za stereotype.
Icyo ni icya kabiri mbese cyo kuvuga, cyo kuvuga ngo n'abanyane, hari icyo ngicyo cyo kuvuga ngo n'abanyabwoba, icya kabiri ngo n'abanyanda nini. Ariko noneho na ya mvugo ukumva bafite ya mvugo yo kuvuga mbese nko kuvuga ngo n'abaturage n'abaturage, ariko kwende ko akunda uvuga ko umuturage mbese ari umuntu cyenyeje, babitaga bacyenyeje. Reka mvuge twa anekdote tubiri. Ko ari umuntu wo Kagame yigeze guhuga minisitiri witwa Ntiruhungwa, Ntiruhungwa banza yaranitabye Imana bambe, umugabo mwiza rwose yakundaga no gusetsa. Rimwe rero yamushyize muri misiyo duherekeje Kagame agiye ntuza i Londres hariya mu Bwongereza, yari atarabana perezida icyo gihe, ari vice perezida ariko ari utegeka igihugu, yari vice perezida na minisitiri w'ingabo, ariko twese ngira ngo murabizi ngarambe ko buri muntu wese yari azi ko ari Kagame utegeka. Tugenda rero muri iyo misiyo tujya Londres, rero Ntiruhungwa yari atari mu buzima bwe, yari atarasohoka ngo ave mu Rwanda mbese banze aribwo bwa mbere ngira ngo yarasohotse ajya hanze, aza no kumbwira ubwo kubona indi muri delegasi, arambwira ati rero ndaza kukugumira uhazo ndazakomeze ujye unyereka. Mbese tugera rero ahantu Londres bene hariya haba hari za mubyita twe tubyita escalator, biriya bintu biba muri za airport
ukandagiraho bikakuzamura, ya zangazi zizamuka zizamura. Yego,
Ntiruhungwa kuko yatagera nyine muri ibyo bintu byose, aravuga agiye kugikandagira usanga yahiye ubwoba cyane. Noneho Kagame aho tuza guhurira ariko Ntiruhungwa adahari n'iki, noneho akavuga atariko ati rwose aba bahutu ni abajinga, atari kubwo wamubonye wamubonye igihe
ariko eskarato niwe mujinga ahubwo, kuko eskarato iyo ugiye ubwa mbere ishobora kugukoza ifoto.
Na n'ubu nanjye hari igihe utitonze neza nyine yakujya, ariko urumva niyo ni umuntu wo nyine yari yagize ministre,
yego
amugira ministre, ariko ukabona no kumugira uwo mu ministre ugasanga amufiteho iyo attitude mbese ko ari umuntu nubwo yaba afite amashuri, niko yakundaga no kuvuga cyane cyane Kagame n'abo bakabarebe arimo gushyushya mbese inkuru na bakayumva bavuga ngo niyo ngo bafite ngo amadokta ngo niyo ngo barize ngo niyo bafite ayo madokta ngo bafite n'iki byose, ariko ukabona bavuga ngo ubuturage ntibubashiramo. Urumva iyo ni imvugo yo bagiraga. Ariko noneho wava kuri icyo ngicyo hakajyaho n'ikindi kintu mbese cyo ku sinzi niba ari cyane cyane kuri Kagame ko ari kumva ko badakwiriye no kumwisukira cyane cyane ku buryo ba dictators bagira bose baba bafite abo baba bahatse neza ababegera nkabo nyine abashoboraga kumwegera cyane ni twebwe b'abatutsi kandi b'abasirikare. Rimwe rero nawo in anecdote ya kabiri nagira ngo mvuge yerekana iyo attitude, rimwe nyiri ambasaderi ahangaha muri Amerika cyagiye Kagame yari yaje gucuruza, mbese abwira bamufasha nyine Abanyamerika asa nkaho kubateguza ko hazaba intambara muri Congo, mbese ngira ngo yari yaje nko kubabwira ati biri hafi, mbese kugira ngo bamuhe green light bamubwire bati nta kibazo, ko hari n'amanama twari twapanze kugira ngo azajye muri World Bank, banki nkuru y'isi ngira ngo niko muyita Yozefu, na za IMF yari yazanye rero na Minisitiri Birara. Noneho jewe uko nabyumvaga rimwe na rimwe nyine n'ibyo bintu bya diplomasi na protocol umuntu ntabwo yabaga abizi neza cyane, kubera ko numvaga into universe president uyu ni minisitiri wa w'imari baza harimo n'iby'igenamigambi ngira ngo icyo gihe kandi bagiye muri World Bank na IMF. Noneho imodoka ya ambasaderi yo nagenderagamo mpanga ko ajyane na Birara mu modoka imwe, mbese iyo modoka ya ambasaderi noneho bagiyemo rimwe gusa Kagame mpagasopfu avuga ngo ntashaka
Birara kandi
ngo ntashaka kugenda mu modoka imwe ngo na bariya bajinga, kandi wumva ari ntuza ari minisitiri we Birara,
ni si n'umuminisitiri usanzwe Birara n'umuntu ufite amateka akomeye
kandi uko numvaga ukuntu abantu bari bamuze bavuga ko Birara ari n'umuntu n'ibyo bintu by'ubwami n'abatutsi n'ikiwe ko ari umuntu mbese wabihaga respect kandi wasosiyandika nabo, urabizi kundusha sinakwirwa njya muri ibyo.
Ndabizi Birara ndamuzi ko nawe yari umwami mu bandi, kuko ni umuntu rwose wagendaga hejuru, ahubwo iyo urebe uwo muginga Kagame rwose w'umuturage ari we abaturage nako ndabarenganije niko byitwaga rimwe na rimwe nyine umuntu mugihinga nyine yari Kagame imbere ya Birara ikomeza
yes
nisa prejire nyine nicyo za stereotype wavuze buri wese afite uko yireba mva muri ubu bwoko, ariko rero mu bahutu bibamo naho hagati yabo mu bahutu byose biba ikomeza
iyo yera na anecdote ya kabiri mbese bikwereka, ariko cyane cyane rero attitude mbi cyane umuntu ye yavuga kuko ifite ingaruka kuri ku burambe bw'aka gatsiko k'aba batutsi, ko twavuze ngo iyo ngoma nyiginya abatutsi nyiginya yamaze 400, ukibaza niba ubu butegetsi bw'aka gatsiko k'abatutsi gateye gatya kuba Kagame yatekereza. Yigeze kumbwira rimwe turi hariya ntuza aho ibiro bya perezida Urugwiro aho biri, turihagaze turi hanze tuvugana byasi bene ko wakunda abantu bavugana, ngo yari ategereje ko abashoferi be n'imodoka biza, arambwira ngo ariko akagahugu ni gato ngo uwananirwa ngo kugategeka ngo niwe waba winaniwe ngo kuko ngo karoroshye kugakontrola, urumva ni gato n'aba baturage bameze batya ngo uwananirwa kugakontrola ngo niwe waba winaniwe. Ntabwo ari igihe cyo kugira ngo umuntu akore analize nk'iyo attitude afite ukuntu atekereza, kandi urumva na bakabarebe iyo uko bagiye no muri za Kongo, iyo wumvaga ukuntu bavugaga Abanyekongo nabo wumvaga babavuga exactly ibyo baba batekereza, bavugaga aho ngaho iyo turi twenyine bavuga ku Bahutu nibyo bavugaga action ngo ku Banyekongo, burya niko batekerezaga, niyo mpamvu muri 97 urwenda n'umunani intambara zo bagiyemo kugeza igihe n'ibindi bihugu biza muri iyo conflict, batekerezaga ko icyo bashaka gukora cyose muri Congo bagikora, ngo kuko abanyekongo nabo ngo bateye nk'abahutu. Niko bavugaga, ariko ni urumva na Kagame nuko nguko ababitekereza. Ikintu rero cyane cyane umuntu yabara kuri ako gatsiko, mbere yuko nongera kuba ngusubije ijambo kugira ngo umfashe nyine wenda kugira ibindi byo nasobanura, nuko nta cyizere na gike ako gatsiko, nubwo twajya hanze tugaseka kuko hari diskure ebyiri, hari ya yindi tuba turi hanze yo Kagame na ba Kabarebe natwe twese nabo ba Kayumba na ba Kabarebe babaga bafite, cyane cyane umuntu nka Kayumba rero wuzi ibintu bya diplomasi yo gusekera abantu, yaba ari kumwe na ba Bizimungu abo ngabo akabasekera, ndetse akaba yagira n'uruhare agira kuba yaba hagati ya Kagame na Bizimungu, cyagiye ibintu bitari byoroshye na gato. Kagame ari hafi kuvana Bizimungu ku bwa perezida, ariko iyo disikuru iri hanze ntikagira umuntu ibeshya n'umwe, kubera ko iyo ako gatsiko kicaranye ari Abatutsi gusa, ururimi rwabo, imvugo baba bafite, n'ibyo baba batekereza ni bene bya bindi mbese by'Abatutsi, kandi bitirira Abatutsi, ariko birushaho kwerekana yuko ako gatsiko mu by'ukuri nta cyizere na gito bashobora kugira umuntu witwa Umuhutu bakorana. Umuhutu ukorana nabo n'uwo bakoresha uko bashaka. Icyizere rero ni gito. Ntangiyo anekdote ya gatatu yerekana uko babatekereza. Kagame yarazi uruhare nyakwigendera Kanyarengwe, Alexis Kanyarengwe koloneli, yari afite muri FPR. Nubwo afite amateka ye, ariko kuba yari umugabo wari ugeze muri iriya myaka, kemera kuva Tanzania akaza agafatanya n'abo bantu b'Abatutsi, kandi azi kuko Kanyarengwe yari umuntu w'umunyabwenge cyane. Umuntu washoboye gukorana n'abantu b'Abatutsi bari bateye kuriya kuva muri iyo biriya bihe by'urugamba, uko yifashe tumaze kugera muri leta kugeza igihe atabarukiye akitaba Imana, ni umuntu wamenye ukuntu yifatana n'ako gatsiko. Rimwe kukwereka ko yabaga ari nka chairman, yitwa ngo niwe ukuriye ari ibyo bintu bijyanye n'urugamba ndetse n'ibya politiki n'ibya diplomasi, yigeze kumbwira, mbese asa nkaho Kanyarengwe ambwira kuko nari umunyamahanga mukuru icyo gihe, asa nkaho ari umuntu kandi tugomba kubwira byose nta mabanga n'aya gisirikare wamuhisha, kubera ko buriya no mu bintu bya communication hari ibyo Kagame yabaga afite yihariye gusa. Noneho rimwe Kanyarengwe yavuga atariko ati arambaza atari kuzambarize impamvu jewe ntagira ntuza access kuri izo communication. Nza kubibaza rero rimwe tuvuga, ariko iyo uvugana na Kagame ugomba kumumenyera, ahanini hari igihe umusoma kubyo atavuze ukamenya uko kubikorera interpretation, n'ibyo avuguze bikaba bite cyane, ugomba guhora umureba ku maso kugira ngo urebe uko wintrodusa ibintu byo ushaka kuba uganira nawe, kuko hari igihe unatekereza ngo akuka inabi akaba yaguhutaza, kandi ari uko wazanye ubutumwa bw'undi muntu. Ubwo nabaga mvanye ubutumwa kwa Kanyarengwe nkamenya ukuntu mureba ku maso, nasanga ari igihe cyo kubimubwira nkaba nabimubwira, ndabimubwira nyine ko chairman nawe yifuza kubona kuba yagira bene iyo communication kugira ngo nawe yumve byo communication ibiri kumwe n'abasirikare ni umukoroneri yabaye mu gisirikare ntabwo ari kandi niwe chairman nabyo arabiseka avuga ngo ariko abo bantu avuga ngo tubabaye bate ngo communication se ngo arayishakira icyo aho yicaye ahangaha ku murindi ubitekereza ibyo ngibyo rero ni twa anecdote ngenda mbabwira kubera ko uko Kagame ababona abahutu niyo mvugo mbese bakayimwumvaho abo bakabarebe n'abandi baba bamuri iruhande nabo niyo mvugo yo babaga bafite niyo babaga banakoresha bashyira mu bikorwa cyane cyane ibyo bikorwa by'ubugome kuko umuntu uhora uvuga ko ari umuturage nta imitekerereze yaba ari uko nguko niyo mpamvu abantu nkaba Sendashonga abantu nkaba Twagira Mungu abantu nkaba Rugenera biriya iriya cohabitation yabayeho tugikubita tugifata ubutegetsi wabonaga itazagira urugendo kubera ko abo ngabo bose ako kazu k'abatutsi kavuga ko ari abantu b'urugezigezi ngo abo bantu bose bafite urugezigezi abo bahutu mbese berekana ko bafite ubwenge kandi ko bafite niyo confidence
umuri abahutu nyabo nayo ni babi cyane
oya bavugaga ko ari ibipingamizi ibipingamizi okay. Mbese n'umwanzi ni igiswa twabiye ngo barapinze abantu z'abasetse ndashonga atangiye kugenda nari amariste yariho nuza mbese lisite y'abahutu bo bica abasirikare bica n'abaguba hirya no hino kumunuza n'abatwagira mungu batangiye kubivuga urabona ko ariwo rugikubita zagiye kugera muri za 95 na nyuma y'icyo gihe abo bose barabahinduye bakanyarengo barabahinduye ibipingamizi kubera ko mbese bene uwo muhutu umeze utyo witekerereza ufite independence mu bitekerezo abo ngabo bose mbese ako gatiko kagiye kababona nk'abantu b'ipingamizi urabona ko bita urugendo ntirwabaye rurerure gukorana nabo bikananirana bakavamo abandi bakabakurikirana bakabica urumva ko ako gatsiko umuhutu bashaka gukorana nawe n'uwo nguwo mbese werekana ko ibyo yishakira ari amaramuko ari icyo yishakira ari umwanya yerekana mbese ko abubaha ko batinya ariko bene abo bahutu bandi bateye batyo urumva ko bitari gushoboka kugira ngo bagume muri leta nibyo ni ibintu utuntu dukangiye nkuha kugira ngo abantu bumve ko iyo attitude yako gatsiko ari attitude mbese yayindi cyane cyane igenda iganisha muri za stereotype kuko stereotype ishobora kuba ari ubwoko bubiri byo kuvuga ngo abatutsi batekereza batyo urumva ugiye mu bahutu ngarambe ukabaza uko batekerezaga cyane cyane ukaba cyagiye kinyenzi uko batekerezwagaho nk'abatutsi cyangwa se ukwibuka uko ku maradiyo ya y'u Rwanda yavugaga ibitero by'inkotanyi uko za description babaga bafite z'umuntu w'umututsi umuntu w'umugome umuntu w'inzoka urebye ibintu bimwe byo ako gatsiko kagenda uko kabaga gatekereza undi muntu abyumvise yavuga ko kote babatutsi ko bavuga kuva kera niko bameze ariko urumva ko ako ni agatsiko k'abatutsi kari ku butegetsi gategekesha igitugu kica ariko mbese kakagerageza kugistifia ibyo gakora gakoresha mbese bene iyo myumvire na bene iyo mvugo na bene iyo ngiro reka mbe mfashe pause kugira ngo niba hari ibindi byo wanyunganira cyangwa ibindi byo wambaza
urakoze cyane uvuze ibyo byose mu by'ukuri mpita numva ikintu gize kinza mu mutwe ni ikintu bikita supremacism ndumva no mu cyongereza bijya gusoma
supremacy
supremacy yego naho aho nyine agatsiko kanaka ko mu bwoko n'ubu kumva gafite mu by'ukuri Imana yaragahaye gusumba abo kaba kariho gasuzugura muri ako kanya. Ibyo nk'uko rwose umaze kwivuga mu kanya kenshi biherekezwa no gukora, cyane cyane hakoreshwa imbaraga za gisirikare, imbaraga za gisirikare cyane cyane kuko wakora iterabwoba kenshi cyangwa se ugakandamiza undi ku buryo amaherezo aza gusa numera nk'uko umwifuza, nk'uko wamubonaga mu by'ukuri. Hari ibindi wavuze uti nk'abantu b'abahutu batari kuvuga ngo abana icyo bita abaturage mu by'ukuri, no kuba abantu nyine badafite umenyi buhagije, badafite kwifata neza mu bantu guhagije, batagira isuku wenda ihagije, batagira kwifata neza iyo bagiye mu bandi ahantu hakomeye, mu bihugu bikomeye, mu bandi bantu bakomeye bameze neza, batamenya kwifata neza. Icyo kintu nyine nacyo ubwacyo ni hari uko ushobora kugira umuntu, ubu tuvuge umuntu urakennye, niba akennye ntari bwambare neza, ntari bunarye neza, ntari bune n'icyo yisiga, bityo ageze agasa kuko nk'izo za stereotype. Nkabona rero muri ibyo bintu byose binerekana ibikorwa muri iki gihe. Ni uwuhe muhutu baramaje bica abahutu? Abahutu bazi ko bari abanyabwenge mbere ya byose. Niba uvuga ko abahutu nta bwenge bafite, kuko ndumva nabyo wajya bivuga ibintu bijya gusa gutyo uko mbizi, nta kuntu utakwica abantu nka bagatabazi baba barusha ubwenge, kuko nta mututsi yari mbona banganya ubwenge na gatabazi rwose. Hari muri abo bose bakabica agapyisi bakabica, none bagasigara n'abandi bahutu nabo bakunda ibintu byo kufyera wenda no kugira no kubegera, babona boroshye bafite intege nkeya mu by'ukuri, naya bakanabakekeramo yanda ni uko inda nini ishobora no kujyana n'intege nkeya. Icyo kintu kunda nini byo hagati aho ngaho tunayiganiyeho, tusa n'abavuga ngo abahutu bagira inda nini, nta bantu nabonye banyenda nini nk'akaya gatsiko k'abatutsi kari hariya mu Rwanda hagati yanjye nawe. Ndagira ngo tunabiganire
uretse ko uretse ko Joseph ntabwo babisa kubera ko na Kagame ibyo afite n'inda nini afite ku mubiri ntabwo bisa, kandi niwe mu bategetsi bose u Rwanda rwagize mu mateka, nta mwami nta mu perezida wigeze ugira nk'ibya Kagame. Niho rero ako gatsiko Joseph Kabila dangerous, kubera ko niba ingoma nyiginya abami bamaze imyaka 400, ntabwo mbese uko u Rwanda rwari rumeze, abanyarwanda imyumvire yo bari bafite, isi uko yari imeze, ntabwo ari byo by'ubu ngubu. Kubera ko n'ubwami n'ubwo abantu nyine bavuga ko abami abantu babahekaga abami bagiye bati, ariko exploitation ishingiye kuri aka gatsiko kariho kuri iki gihe n'uburyo bivunnye umuturage usanzwe, umuturage wese w'u Rwanda, kugira ngo Kagame agire ibingana kuriya kashobore kubaho buri mwaka, imisoro abantu bagomba gutanga, ibyo agatsiko kagomba gusahura hanze y'igihugu no mu gihugu, ntabwo ushobora kubigereranya n'ibyo abo bami bashoboraga gukora, cyangwa se ibyo Perezida Kayibanda muri Repubulika ya mbere, cyangwa se na Habyarimana uwo Kagame yishe akamusimbura. Ntabwo bari bakageze ibyo aka gatsiko gakora kugira ngo kishimishe kabeho. Ngira ngo rimwe nasabaga kugira ngo tuzagire n'ikiganiro nanone bene iki ngiki cy'abantu baba bavuga ibintu bisanzwe gusa atari ibintu bihambaye, tuba tuvuga iby'ubukungu, politike, diplomasi n'indi, umuntu abatekerezeho imibereho ya Kagame, uko Kagame abaho, Kagame ibyo afite,
yego
umwanya ufite, uko abaho muri ayo madege yirirwa acungeramo, uko abamo mu mahoteli yo tugomba kumushakira, ibyo amagwa agomba kubamo, ibyo tugomba kumwubakira, hafi buri hantu hose mu Rwanda nta hantu tutatakaje amafaranga turimo kugenda twubaka kugira ngo Kagame ashobore kubaho muri style umunyarwanda atigeze agira, yaba Perezida Habyarimana cyangwa se Kayibanda. Iby'abami byo ntitwakwirwa tubivuga, kuko nabo babaga mu nzu se abami babagamo zabaga zimeze zite Yozefu, uko mwumva mu mateka y'u Rwanda, ntibabaga mu nzu zisakaje ibyatsi
z'ibyatsi rwose.
Urumva ako gatsiko, icyo ni icya mbere nagira ngo mvuge number one, kuko ari expensive ku buryo butigeze bibaho mu mateka y'u Rwanda. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ko gafite ubukana n'ibikoresho bagomba gukoresha muri ubwo bugome bwabo no mu bwicanyi bwabo, byo ubundi butegetsi bw'u Rwanda butigeze kugira. Iki kintu cy'abantu bagomba gutekereza, kuko ni agatsiko k'abantu bake cyane wabareba ku ntoki. Ako gatsiko yego gafite ntuza uko bakurikirana hejuru muri iyo piramide, ariko ab'imbere ndani 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 ntabwo bajya barenga abantu tuvuge umunani cyangwa se kugera ku icumi, nibo mu by'ukuri bakora ibyo bintu byose. Nubwo FPDMI ifite uko ikoresha buri gice cya sosiyete y'Abanyarwanda, icyo ngicyo rero kuba ari abantu bafite ibikoresho n'amafaranga byo abandi utundi dutsiko tutigeze n'utwo tujya mwamazeho igihe musobanurira twa ako gatsiko ka MLND CDR, ntabwo bigeze ibintu nk'ibyo.
Nako supremacist nabo bari bamaze kugira amateori ajya kumera nk'ayo ngayo, ko abantu bo mu rwego rwo hejuru kuko ngo batahuye n'amaraso yanduye nyine y'Abatutsi ngo ntibavanze, ukibaza abagogwe benshi bashakanye n'abagogwe n'icyo cyose warangije banabica. Ibintu nk'ibyo mu by'ukuri agatsiko iyo kamaze agatsiko kararengwa kagatangira kwiha nyine, kuko ari bimanuka mu by'ukuri nko bava mu ijuru ahari. Ikomeza
ikindi se cyo utazi Yozefu rwose gikoje isoni jyewe nanacyumvaga nkumva binteye n'ubwoba, kwimagina ko ako gatsiko abo ba Kagame Kabarebe Kayumba Karemera abo ngabo bakaka mbese bari hejuru aho ngabo b'abasirikari bari bakomeye cyane, ushobora kwimagina ko bemforshije ikintu cyo kuvuga ngo he kugira umwana w'umututsi w'umusirikare wa ofisi. Uzi ko twese twageze i Kigali dushonje
mutagira abagore
kandi dushaka nta bagore dufite, urumva
mutagira
abantu bashatse muri icyo gihe. Urabyibuka neza abantu benshi nanjye nishyizemo nashatse muri icyo gihe,
nibyo
kandi imagine ko bagombaga kumenya umuntu ujya kurongora ni umuhutu cyangwa ni umututsi. Hari ingero nyinshi z'abantu ku munota wa nyuma bagiye bica ubukwe ngo kubera ko umwana w'umu ofisa w'umututsi wo muri RPA ngo yashatse umuhutu kazi. Nawe imagine rwire ni kese sinzi niba hanze aho ngaho abantu barabimenye, ariko byaragendaga bigenze kumera nka kwa kundi byo muri kangura byo bandikaga ngo by'uko Habyarimana bagomba uko aba ofisiye b'abahutu bagomba kwifata ngo batagomba kurongora abatutsi kazi, nubwo nabo baba
nibyo
ariko
ibyo byo tuvuze mere FPDMI nubwo kubumwe.
Tekereza hari abantu ingero rwose, nuko ntashaka kujya muri ibyo ngibyo ko numvise ari ibintu bikomeye cyane. Umuntu niba ari umugabo wavuga ati ndashaka ndabonye umukobwa yamukunze ati ndashaka kumurongora, wowe leta nubwo waba Kagame cyangwa se Habyarimana kwitambika mu bintu by'umuntu wagomba gushaka, iyo yo ni ntuza ni extremism kandi ubona ibe irenze urugero. Nk'icyo ngicyo rwose nari njye no kukibagirwa singiza Imana kukibuka ukuntu, kandi ibyo bintu byose abo basirikare abari ku isonga ry'igisirikare abari ku isonga rya DMI, kuko undi si umuntu umenya uwo muntu agiye gushaka nini atari DMI, kodi emayi anyo yirirwa iri mu mabara mu tubari iri mu mago y'abantu imenye umugore ninde umugabo ninde bavuze ibiki abandi bantu bari kumenya ibintu nk'ibyo ngivyo atari DMA yari kuri bona kayumba nini ko ari bo bari bazi
ibyo nabo
umuntu kuboze ngo ye kurongora umuntu ngo kuko ari umuntu kazi
ibyo
urumva ibyo bintu
twarabimenye hari abagiye babivuga abandi twagiye tubimenya ibyo byaravugwaga ironda koko rikomeye iryo yarenze mu byukuri yumbona wenda uko bimeze muri kino gihe ndetse navuga ko bijya kurenga ibyaha byana kuko ibyaha bya Imana uruye byagarukiraga ku basirikare yemwe no kubakozi bakuru naho wasangaga bavuga bati nurongora umututsi nta mahirwe uzagira yo kuzamuka mu nzego byari bihari naho ariko rero muhande muri rubanda barashyingiranaga akahubwo ndetse usanga nk'umututsi ahubwo ari uvuga ati kuki ujya mu bahutu nabyo byari bihari ugasanga cyangwa n'umuhutu aravuga ati kuki murongora umututsi kazi ibi byari bihari cyane byari byuzuye biza no kugenda bizamuka binasenya igihugu biriya rero byakari agatsiko gakora byo rwose kandi abikoze ku buryo bwihuta mu myaka 20 nigeze kubona temoignage ubuhamya bw'abantu bari muri université bubabaje cyane abantu bari muri université nyine babaha akato ngo nuko umututsikazi yasanze umuhutu yamukunze hari n'abandi nzi rwose simbavuga amazina n'abazi rwose hari umukobwa yakoraga muri banke umuhungu sinibuka ibyo yakoraga ariko baza gukundana kuko ukomoka i Burundi aramukunda bari mariya ariko bamererwa nabi barahunga baragenda bava mu gihugu ibyo bintu biriho ntibiri mu batutsi gusa mu by'ukuri no mu bahutu birahari tuzagenda tubigarukaho ni byiza cyane ko ubizanye hano iyo supremacisme bivanze n'ibintu byinshi cyane tuzagenda tubigarukaho tubirebe mu bahutu tubirebe mu batutsi rimwe mbese tuzase n'abahuriye mu kiganiro turi nka batatu bane bityo tugende duhana ingero zaho ibintu bishobora kugeza igihugu kuko nta gihugu gishobora gutera imbere gitegekwa n'abantu rasiste kuko niko umuntu yabita nk'ubwiza ukuri abantu nk'abo ngabo kandi rero ndabona amasaha ariho aducika muri RNC twahuye n'ibyo bibazo wigeze kuvuga hambere ahangaha uti mu byerekeye mu ntambara y'umubiri hari aho rwose nzabizana nta mwanya udufite aho wavuze ukuntu Kayumba yashakaga ko hategekwa n'umututsi urabivuga rwose wabivuze muri ndumva ari mu kiganiro cya BBC sinibuka neza niba ari ikiganiro cya BBC cyangwa niba ahandi ibyo byose ndabifite amajwi ndayafite wavuga gute nawe habaye indi ntambara wabivuze mu kiganiro cya BBC mu mvune ivano niba nibuka neza Kayumba yaravuga ngo ahandi hose ngo hari abahutu ngo igihe agomba gutegekwa n'umututsi
yes ariko nibyo hari umuntu twavuganaga mu gitondo mubwira ni nk'aho twakomeje ku bintu nk'ibyo ngibyo umuntu w'inshuti mubwira nti organizations nabayemo mu buzima bwanjye n'ebyiri zose ku bintu by'uburetse izindi zo tubamo by'akazi ariko ndavuga organizations nabayemo imiryango nabayemo nkaha energy z'ubuto hanyuma indi nkayiha energy zanjye z'ubukuru ni ebyiri imwe ni FPF DMI indi ni RNC ariko zombi mu by'ukuri ahantu zihurire ikintu zanyeretse uretse izo ngizo uretse ko hari igice cy'ubuzima numva cy'ubuzima bwanjye natanze kinini cyane bikababo bene izo mvune zifite ingaruka mu buzima bwacu kuko ubuzima ntabwo ari ikintu kirekire cyane kabona ahantu ikintu nabonye cyane iyi mvune cyane ni stress umuntu avana ku mikorere n'imitekereze y'utwo dutsiko tw'abatutsi. Siniriwe mvuga iby'abahutu twahanganye nabyo, urabizi neza tutabisangije.
Yego.
Ariko iyo urebye ako gatsiko ko muri FPR Kagame tugikorana, Kagame, Kayumba, Karemera, Kaka, Keke, Ntuza, Kayonga, Kabarebe, ukareba stress bitera kugira ngo ukorane nako, ugomba gushyiramo ingofero. Icya mbere nubwo waba utekereza mu bundi buryo butandukanye nk'ukuntu nari meze, kugira ngo ukagumemo bigusaba energy yo kuva muri bya bitekerezo byawe wumva ubundi uko uteye, uko umeze, ubutekereza, ariko kugira ngo uganishe hehe, uganishe muri kwa gutekereza kwabo, cyane cyane ariko ibikorwa byabo ubihishire cyangwa se ujye kubivuga uko bitari, cyane cyane kubera ko nabaye mu bintu bya diplomacy no muri ibyo bya RNC twabayemo. Iyo wajyaga hanze nyine ugira ukuntu bisobanuye bya RNC, ibya FPR DMA ukagira ukuntu bisobanura, kugira ngo baba abanyarwanda, baba abanyamahanga batamenye bya binyoro byo murwaye. Ibyo rero burya Yosefu, iyo ufite akazi, iyo ufite ibintu byose ukora mu buzima, ukabaho umeze utyo, bigutera imvune na stress bikomeye cyane. Nena uzo umuntu twavuga yo nti RNC na FPDMI niba nari kuzamara imyaka 80, ubwo ni ukubara 70, kuko hari ubuzima icyo bikuvanaho kubera izo za stress zihoramo ziteza utyo udutsiko duteye dutyo, twaba turi muri leta. Ariko cyane cyane aho ukwiriye kutumenyera niyo tutaragera muri leta, dufite imvugo ishobora kwerekwa umuntu nk'ukuntu FPDMI isohoke ikavuga ko ndi umunyarwanda, ngo ubu ngo bageze kuri 100% ngo ryo ubumwe n'ubwenge bw'abanyarwanda, ko iby'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa ntacyo bivuze rwose. Ariko ndani mu mitekerezo yabo, ideology yabo, ari ideology y'abantu bari racist. Umuntu ujya kubuza umwana w'umututsi kurongora umuhutu kazi, cyangwa se umuhutu kurongora umututsi kazi, ukajya kubyitambikamo imbere, uwo muntu racism irenze iyo ngiyo Yosefu yabari racism uvana he?
Irenze urugero ubundi ukwiye rya
wa ivana he? Yes.
Yego.
Niyo ngiyo niyo utwo dutsuko rero, cyane cyane ibintu bibiri byo mu byo bavugaga byo bantuza, cyane cyane byakundaga kuvugwa na Kabarebe na ba bantu bitwa ngo ni abanyapolitike bo muri FPR nyine, bariya ziriya mperekeza nyine nka ba François Ngarambe na bariya bahutu nyine bo bari kurutinze, bose babazivamo babaherekeje mu kujya ku hanze aho ngaho, mbese kuvuga ko ari abanyarwanda kandi baba bicaye bakaba babaryanira w'inzara bakavuga ngo icya mbere cyo buriya FPR ishingiyeho ibyo bakabarebe birataga abo basirikare, kuvuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Icyo bashaka kwerekana ni icyo kintu, mbese ngo cya superiorite, ko no mu Rwanda baganje ariko no mu karere bafite izo ngufu. Kera buriya hari ukuntu bafite ukuntu tucyumvikana na Museveni, hari igihe bajyaga birata nyine ko bakabara ngo reba ngo muri Kongo twashyizeho dushaka, mu Burundi gifite ba batutsi bategeka, bakavuga ko mu Burundi ari abatutsi, bakavuga ko muri Ethiopia no muri Eritrea nabo bakabatwerera ubututsi n'ubuhima, ngo kubera ko abatutsi ari abemera ibyo ngibyo, ko ibyo bintu bya intuza ya myth hamitic, niko muyita hamitic myth.
Yego myth hamitic
ngo batutsi biriya byo bamugesera abana shingiyeho nyine, bavuga ngo bazajya bakwica batujugunye muri Nyabarongo tugarukire muri Abisiniya twakomokaga. Ibyo bintu byose ariko hari igihe abo bakabarebe babyirataga. Hari icyo kintu rero cya mbere cyo kuvuga ko mu bintu by'igisirikare no kurwana yuko n'ubundi mu by'ukuri ni twebwe ngabo, ni twe batutsi nibo babaye ingabo z'umwami, abatutsi nibo bashobora kurwana. Icyo kintu baragifite cyane, niyo mpamvu ubona Kagame yitayeho cyane, kariya gatsiko kitayeho cyane nyine gukoresha kiriya gisirikare, kugira ngo ubwo nawe muri calculation zize ubwo aratekereza wenda ko za dinasi zimukomokaho zizamara indi myaka wenda magana, niko atekereza. Kuko ujya wumva yikubira avuga ko nta ushoro uzashobora kumuvanaho cyangwa se uzavanaho ngo na za leta zizakomoka kuri FPDMI. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bagashimangira ibintu mbese byo gukora monopole y'ubukungu. Biriya bintu niba hari umuntu w'umunyarwanda ureba kure Yozefu, biriya bintu ubona ubukungu bugenda bupangwa muri kariya gahugu kangana kuriya mubibonamo, harimo racism ikomeye cyane. Ariko irimo iyo calculation yo kuvuga ngo udutsi ko twose twabaye bita aho twategetse, aho twategetse hose ari apartheid muri South Africa, ari igihe cyaba Ian Smith muri Rhodesia,
turikubira
ubukoroni aho bwaje burikubira, kandi cyane cyane bukagira ntuza concentration muri ibyo bintu bya economy, akaribwo kubitisha abandi bose bakaba abakozi babo, bakaba abacancuro babo. Kandi urebye mu Rwanda, none se umuntu wese wubakishije inzu mu Rwanda, iyo ujya gushaka abakozi b'abantu baramuka bafite ibitiyo, ujya gupangisha n'iki abandi bantu bubakira bari abatutsi ku gatsiko n'ibandi? Si abahutu se?
Rwose ubu ibyo abahutu basigaye basanyine nk'uko babonaga
byose.
Bakoze ku buryo abahutu basa nk'uko babavugaga, ibyo birakorwa buri munsi uko bwije uko bukeye. Akantu gato mbere yo kugira ngo dusoze, kuko yasaha irageze. Mukigera nawe ngo ushyiremo, mukigera mu Rwanda ahubwo abahutu bari abasirimu, bababona muri abaturage cyane. Icyo kintu mwarabibonaga mwebwe mutarabasha
cyane cyane, twari abaturage benshi
batazi
twari twaramenyereye. Yewe ntitwabivuga ngo tubirangize, twari
tuzashaka kanya na bamusonera, kuko hari uko bamusonera bababonaga abantu bose abitwaso, kuko babonaga ati mbega abaturage ukuntu ngo abagore bari babafite bashyiraga amasaka muri za benywari hamwe bogera n'ibindi. Hari ibintu babonye benshi cyane. Yego, ntawaseka iyo umuntu ataragera mu busirimu nyine. Na Kagame ngo yari umuturage, mfite za anekdote nyinshi cyane z'abamubonaga bamwibwiraga yari umuturage cyane, n'abandi ubwo tuzabiganiraho nyine. Ayo maprejira ahari gusa ari no mu bahutu, si icyo kibazo. Ingorane niyo habayeho irondakoko, ukabuza nk'abantu gushakana, ukabuza uburyo ukabakenesha ku buryo koko basa nabi nk'uko nyine ubifuza, nyine ugasiga avuga uti sinababwiye ko abantu bagomba basakuriye nako. Kandi ari wo watumye nyine, kuko ukennye ntabasha gukaraba, ukennye ntabasha kurya nyine ngo ubone ari umuntu ugenda neza n'imyenda ye, ugasanga nyine si imyenda imeze neza. Birumvikana kuriya gukenesha abantu bagafata, birumvikana agatsiko k'abanyenda nini nibyo b'abahutu bake cyane batanasimburanwa mu ngubu, bamwe basaziye mu myanya yabo barabahinduranya, ntibakina bahindura mu by'ukuri. Ugasanga hari agatsiko gato ko kumurikira amahanga, ariko agatsiko k'abarasiste kagakomeza kakigwizaho ibyiza, kagakomeza amashuri meza kakayajyanamo abana babo gusa, amafaranga yako amaherezo kuko mu myaka 20 ubu ngubu nyine kamaze wajye urebye abahutu koko urabona urabareba ugasanga barasa nuko nyine bavugwaga icyo gihe, ariko barabigizwe ntabwo ariko bari bameze. Ijambo ni ryo gusoza.
Bifite ingaruka zikomeye cyane. Ndumva uzanashake uzarebe niba hari abantu bafite ibibazo kuri iki kiganiro dukoze, wenda mu kiganiro cyo tuzakora ubutaha tuzagerageze gusubiza ibibazo abantu baba bibaza. abantu baba bafite iyo bumva
Nibyo.
ibi biganiro n'iki byose baba bafite utuntu tubabaza, uzagenda ubikusanya kugira ngo tuzashobore kongera tubisubiremo, wenda umuntu agira utundi tuntu asobanura. Ariko nagira ngo nsoze mvuga ibintu bibiri. Icya mbere ni uko imyifatire y'ako gatsiko k'abo Batutsi b'abagome, kandi ahanini hari umuntu wambwiye ambwira complaining ngo cyane cyane ngo musonera ngo akunda kuvuga ngo ibyo bintu ngo byabya ngo by'Abatutsi ngo bavuye i Bugande. Ndamubwiye se musonera murakoma murenganya. Kagame ni iki? Kabarebe ni iki? Yakomokaga he? Kakase yakomokaga he? Keke se yakomokaga he? Nyamvumba se akomoka he? Kayumba se yakomoka yakomokaga he? Akiri mu gatsiko dewe se nakomokaga he? Ibyo bintu ni uko ingaruka z'ako gatsiko k'Abatutsi, kandi bavuye bahoze ari impunzi muri Uganda. Ingaruka ya mbere nuko imitekerereze yabo n'imyifatire yabo nuko byose bigenda bikagarukira gusa nkaho bishimangira ya stereotype ukuntu abantu babona ubwoko bw'Abatutsi. Kandi ibintu nk'ibyo ngibyo mu kindi gihe wenda nzaba ntariho na Kagame atariho na Kabarebe atakiriho na abo bantu bose baba Batutsi bakomotse muri Uganda, bifite ingaruka kubera ko iyo injustice ifite isura y'ubwoko, ni ukuvuga ngo tuwenda muri iyo periode ya 1960 akarengane, urumva akarengane mbere ya revolusiyo ya 1959 kari gafite isura cyane cyane y'Abahutu. Abahutu nibo bafashe iya mbere, harimo bakayibanda n'iki kugira ngo bafashe kubohoza ubwoko bw'Abahutu kuva muri 1959 kugera muri 1994. Nubwo hari za contradictions nyinshi cyane cyane no mu Bahutu abanyenduga n'abakiga, ariko urabona ko opposition yashyize ikavanaho Habyarimana, ikavanaho iyo ngoma ya Habyarimana by'Abatutsi. N'Abatutsi kubera ko injustice yari mu akarengane kari mu Batutsi cyane, ariko bidasize n'abanyenduga. Urumva ubu ngubu periodi turimo akarengane cyane mbere na mbere kari mu Bahutu. Ibyo ntitwakwirwa tunabitindaho, nagiye ntagira no kubyumvikanaho na Bakayumba mbivuga hagati yacu nabo,
ndabizi neza cyane
ibyo urabizi cyane, narabisobanuye. Ariko ukuri n'uruko nguko, nubwo Kagame yahonyora Abatutsi akagenda atwica umwe uruhongohongo, ariko ntugire ngo hariho ikintu cya consciousness cyo kuvuga ngo Abatutsi ngo bose bamerewe nabi, ngo cyavanaho ubutegetsi bw'Abatutsi ngo ikazana ubutegetsi bw'Abahutu. Iyo consciousness mu Batutsi mwe kwibeshya ntayihari. Ahubwo bamwe bavuga bati Kagame wamuvanaho, ariko ibyacu by'Abatutsi bikagumaho ngaho
bigakomeza,
niko ndetse n'abantu bamwe muri opposition batekereza. Ikimwe rero ingaruka za bene ako gatsiko ni uko amaherezo ibintu nk'ibyo ngibyo bigaruka bizagaruka Abatutsi, kuberaho ibyaha n'imitekerereze bikorwa na Kagame n'ako gatsiko k'abantu bari ku ntoki biragenda bikabarwa ku Batutsi bose. Ntabwo Abatutsi bose bateye nka Kagame, ntabwo Abatutsi bose bateye nka Jack Nziza na Bakabarebe n'abo bantu batekereza batyo bafite ibitekerezo bya racism. Ingaruka ya kabiri yo mbona ikomeye cyane ni kuri psychology y'Abahutu, cyane cyane ku rubyiruko rw'abana b'Abahutu. Ubu ngubu Kagame n'ako gatsiko gakora ibishoboka byose kugira ngo kabangishe kuba ikintu cyo kuba Umuhutu, kuba icyo bari cyo. Urabyumva kubera ko mu muntu uza mu mvugo yabo no mu ngiro yabo baragenda bababwira yuko Abahutu mbese ibyo bintu byose byo ndavugaga, wenda ibyo bavugira ikambere, ibyo tuvugira mu kazi ntabwo babivuga, ariko noneho babasize cyabase na ba nyina cyo kuvuga ko Abahutu ari abicanyi, Abahutu ni abajenosideri, abahutu n'interahamwe.
Nibyo.
Noneho abana hari generation y'abana abahutu tuvugiye nk'abana bavutse bari bato muri 94 bavutse nyuma y'icyo gihe, ubu ngubu n'abana bamaze kugira ibitekerezo bakabona Kagame no hanze ahangaha bakabona ari nk'umuntu w'umustari. N'iki hariho benshi bakumva bakwiriye gukurikira Kagame, ahubwo batekereza ko abo babyeyi babo hari amakosa bakoze, ko ari abajenosideri, ko ari interahamwe muri psychology yabo. Noneho reinforcement ikongerwa n'imyifatire y'abo bantu, mbese barwara kabije abo bantu bose bo Kagame agenda imyanya kugira ngo bamufashe gutanga isura yuko ayobora iki gihugu cy'abanyarwanda cy'abaturage bangana. Abo bantu nabo iyo urebye imyifatire yabo mu gihugu, ndabivuga wenda mu kiganiro cy'ubutaha kubera ko ubu ntagiye mfite, iyo urebye umuntu witwa ngo ni premier ministre cyangwa se ngo ni umuntu ministre wa defense cyangwa se ngo ni mini ngo ni umuntu ukuriye iriya NSS arirwo rwego mbese ngo rukuru rw'ubutasi mu gihugu, kandi nuza DMA yibereye aho ngaho ari itegeka. Iyo urebye uburyo bifata ku bantu n'abantu ba ofisiye batoya, ugasanga mbese umuntu prime minister arabebera imbere y'umuntu wa officer kandi yitwa ngo niwe prime minister w'igihugu. Kagame we rwose we iyo urebye abantu aba yari igihinza, ubundi akigungeza akamara nk'igihe adashaka no kubavugisha wamubwira ati sinshaka kuvugana nabo baginga, ubwo avuga prime minister cyangwa se umuministri we. Iyo attitude y'abantu rero baba mu gihugu babebera nabyo bifite ingaruka kuri psychology y'abantu, ari nabyo mu by'ukuri bizakomeza guhembera icyo kintu cy'uko ako gatsiko kabo batutsi mbese gafite abantu benshi bo bahatse muri icyo gihugu abo bantu babahuta. Nicyo ngicyo nagira ngo ndangirizeho, kuko ibyo byose byari bikwiriye kuba bifite uburyo turushaho kubisobanura kugira ngo ari abatutsi twange iyo ibyo byaha badusiga, ari abahutu banje ibyo byaha babasiga, ndetse bafite n'ibyo ubutegetsi bwa Habyarimana MLNDCDR ibyo byaha bwabasize. Hagomba kubaho abandi banyarwanda banga ibyo bitutsi, banga iyo mvugo, banga iyo urwo rupapuro rubita ibyo batari byo ngo kubera ibyaha udutsiko tuba twakoze. Nicyo ngicyo nagira ngo ndangirizeho yoze.
Ndagira ngo ngushimire cyane. Ibisubizo birahari kuri ibyo bibazo, iriya ngoma y'agatsiko igomba kuvaho, ariko ntisimburwe wabivuze, ntisimburwe nimeze nkayo bityo ngo bikomeze, cyangwa ngo hajyeho MLNDCDR byongere bigira urudubi, kuko bakora kimwe nabi kandi abaherezo igihugu kigahora mu miborogo. Watanze solution, tuzabiganira gutaha, ni tuba dufite igihe, ntabwo uzakoresha isaha imwe gusa, tuzafata byibuze amasaha abiri. Bityo nshyireho diagnostic wakoze muri rya joro ryo ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016, ubwira abashinze ihuriro, uvuga yuko kugira ngo u Rwanda rusugi rusagambe rwe kuhora rucumire imiborogo, hagomba uretse demokrasi n'ubutabera, hagomba no kugira inzego z'umutekano zijyanye huko nuko igihugu giteye, nuko abagituye bateye, bityo umunyarwanda aho ari akumva ahagaze neza, ntihagire igice cy'abanyarwanda cyaba kinini cyaba nyamuke kigenda cyubitse umutwe, buri wese akagenda mu by'ukuri yemye. Shuti, mwarimu duteze amatwi, mwumvaga ikiganiro na Dr. Theogene Rudasingwa, nshimiye cyane kandi nzongera rwose gusaba kugaruka vuba kugira ngo dukomeze. Namwe rero ibibazo mufite mu bitugezeho, twarebye ukuntu hagati ko abatutsi bategeka FPDM ikabona y'abahutu mu ndererwamo yironda koko, mu ndererwamo y'ubwikubire, mu by'ukuri mu gutsikamira abanyarwanda benshi, twavuze abahutu ariko twibagirwa n'abatutsi bake abarokotse genocide, nabo mu by'ukuri bafata nk'abahutu. ibyo byose tuzagenda tubigarukaho, ariko tunirinda yuko hazaba agatebe gatoki hakagaruka ingoma imeze nk'iya Mirindi Sederi nayo yogoje igihugu. Mu kurangiza nshuti, muduteze amatwi, reka mbashyiriwe indirimbo nziza cyane, nziza cyane yari FPR, indirimbo twakundaga, abantu twemeraga demokarasi, abantu twumvaga dufite ikintu cya empathy, twishyira mu mwanya w'izo mpunzi z'abatutsi, tuvuga tuti kuko nibazi bana baravuga bati turaje nta rwango ku mutima, turaje nta nzika z'ibyahise. Reka turangize twumva aka karirimbo, aho ako gatsiko nyine kaze kagakora nk'ibyo kangura yavugaga, bwita abatutsi n'abagoma, abatutsi n'abazabamena kurwara, bazabicira kurwara, mbese wagira ngo ni abayoboke bakangura bakoze nk'uko kangura yabivugaga, bakoze ibinyuranije n'iyi ndirimbo nziza cyane baririmbaga, tukabibakundira tukanabakaribisha bamwe batari abo muri Mirenge Fidele.